Exclusive from A Killer Music Production.
Exclusive from yeah. KBW Savage is in the building. Savage, Savage. Savage never panicking. Yeah, yes. Chakusha kuhili na volume. Tia DJ tumikireko volume. Ni kwa saineo na lasho mbapa. Chimomo dance, hili kono mbapa. Yeah, chimomo dance, na kwasa. Chimomo dance, na kwasa. Chimomo dance, na kwasa. Throwback ifo kuwa shombela po kwasa. Chimomo dance, na kwasa. Chimomo dance, na kwasa. Chimomo dance, na kwasa. Throwback ifo kuwa shombela po kwasa. Mema dance na fiyo lulumbi. Uluna meletela na loni lumbi. Chano pota ulaba mchitumbi. Chibondo lelila pono wali wansumbi. Makushane chiku konta mako. Chita kwa tina kadimole sonka mako. Chitafe kwa ture tonga mapoti. Epala mamufule mole konka nako. Wala sambilisa numba na basungu. Ichalo na chua mamulo tulimualungu. Majalo tuikala fomo kumonga shapo shetu ala nwena nesha mutulo. Tekwesha no kuikala tondolozi. Shana shaku shakune chikokoshi. Kushana na mani mboshi. Uikala zita pali wapongoshi. Chaku shaku hili na volume. Tia DJ tuvikireko volume. Ni kwa saineo na lasho mbapa. Chimomo dance hili kono mbapa. Yeah. Chimomo dance na kwasa. Chimomo dance na kwasa. Chimomo dance na kwasa. Throwback ifo kuwa shombela po kwasa. Chimomo dance na kwasa. Chimomo dance na kwasa. Chimomo dance na kwasa. Throwback ifo kuwa shombela po kwasa. Bima dance vita fya mpala pala. But ndesha nsha kilabu nifu pala pala. Sifuantile po inena kwa la gwala. Nishife patila po pala bani wala wala. Makushane chiku wako nechirumba. Poni shishiri fulu shire tuka mumatumba. Chapo shindeti nikapaka gumba. Nchuli rena finshali mpala na kabumba. Wala sansa konoba na mabusa. Ijitaba wina techaba lusa. Tupa itusha nako na madiva. Walala wana bondi dance chala kukiva. Achite mochulu mboslei kwini. Ulio ulomba na malikes paka wanupini. Makushane titufwala fema chini. Ala kuno kumavine wakashana mamini. Yes, Chimomo dance na kwasa. DJ tubikireko volume. Chala wachite firondeti. Chakusha kuhili na volume. Tia DJ tubikireko volume. Ni kwa saineo na lasho mbapa. Chimomo dance hili kono mbapa. Yeah. Chimomo dance na kwasa. Chimomo dance na kwasa. Chimomo dance na kwasa. Throwback ifo kuwa shombela po kwasa. Chimomo dance na kwasa. Chimomo dance na kwasa. Chimomo dance na kwasa. Throwback ifo kuwa shombela po kwasa. Yes. Hili ya kuwa tifirimba fiadira sana. Wala baba na nabaka shipuponde. Kusha nwina na saladi yon sikai ni shwa sange fima tipe filesha na fiofu balanda jipima slay queen. Ife akwa tama bikini ashi. Waishi by the asoka. KBW Savage is in the building. Savage Savage. Yeah. Okay. Yes. Chakusha kuhili na volume. Tia DJ tumikireko volume. Ni kwa saineo na lasho mbapa. Chimomo dance hili kono mbapa. Yeah. Chimomo dance. Na kwasa, Chimomo dance, na kwasa, Chimomo dance, na kwasa. Throwback ifo kuwa shombela po kwasa. Chimomo dance, na kwasa, Chimomo dance, na kwasa, Chimomo dance, na kwasa. Throwback ifo kuwa shombela po kwasa. Yeah. DJ Is, DJ Mbuzi,
Chimomo dance,
DJ Kandeki, DJ Dexter,
na kwasa,
DJ Posius. Cash beat agati.
Vikireko volume.
DJ show follow. DJ show star.
Agati.
Shoni Malone.
Exclusive.
Harikush Maniga. Agati. Agati Keo Bizo. Yeah. Savage never panicking.
Exclusive from A Killer Music Production.